bali wabirinze bimanyi uri nakaye yansomese nasari ne mami sumbu mukate yankuza be bangumbula mu kindi twali tusoma nakayina mpita yo bannange mbawe yakayimba omuto bwekyo nga namusasamaza kyava warakataka kule nateeka nenyumiza maama ti nyimbi ennyonseseza nakayi ko maama munnange weebali ekiro nnyimbire munange maama yatya nnyo nnyo bwe nayimba nambuuza obijja ludda weebyo kunze nange mbirabirawo ndowooza biri mu mukama era okuva olwo yassaayo amaanyi buli kaseera nangako okuyimba nga buli kaddandaganina ekitone embwera kirina okukula munnange maama ekitone kyakula nfuba nnyo nnyo nkibunya obuganda bwe kataliijirya mukama jyeggulewo tujje tumekete ensimbi balamusizza bannanga abaagalwa mwebaleka abankula obuyimba n'abatangula olw'ebbulya lw'ensimbi muli ba muwendo kale mwebale nnyo bambi okunneesiga ne munninda na nnyo nnyo bwe muti nange kyennafandeko okutuula buli kadde mpitako gye muli mbaddeko obuziga wiriyasa mukyala we yayombye ennyo ne maamu omukadde amuzaalira omusajja mbwera kabuze katamukube baddeeyo nga nsalamisanga ejeeri ayambise nga ntyambuuza ku maama n'omukyala asigazeekaani kyesimanya obansaze bituufu nammwe kati mutuwa ebiteeso maama n'omukyala nga beekyanzaani kusigaza wana waka yayambise bambi akaba mbuno kyamususeeko ennyeggulu omukyala yakutta omusekuzo ne maama najjayo ekitala ng'omukyala gamba maama kankutte ekyo nnyingirira nnyo nnye wange ko ne maama jangu ng'onywedde nze nja kusalako obulago eriya mu kutya nnyo yakubye enduulu walaala mujje mu ntasi sekajja muulirwano yabadde kumpi n'atawulula olutalo kati nze kwe kubuuza eriyasa kyava ku kyowasize waneeno ka eriyasa munnanga olwakulawo maama nandaga ebbuluti nansaba muzimbaawe mabbali n'ekirala olw'okuba akaddiye obujjanja byanaabufuna atya bwe nnazimba eri emitala era ennyumba olwagimalabe maama nansaba nfuna omukyala naye muganda wange okuva lwe nnawasa essanyu lyannemu okufuna maama wange n'omukyala beesojja nesifaayo ng'omusajja naye olunaku lwajjo kyansuseeko beesikiddeyo ebitala bwe bituuse nja kusigazaako omu ku maama wange ob'omukyala era muganda wange kyenva nkuyita onsalirewo katindaga kwe kutuuza maama n'omukyala era buli omu n'ajabula ensonga senga zonna zirimu eggumba mukyala ye yasoosaawo ng'akaaba kyokuva lwe yafumbirwa eno eriyasa tamuwa kitiibwa buli kadde abeera amukuba buli kantu n'akigiza ewa nnyina n'omunnyo n'entuuka okwewola n'enjayaananga nga masikiini ye nga nalula ennapapa baseewange simanya ategeera ddi buli kadde okusula ewa nnyina guno oguyumba n'engusulamu obwomu n'eddambulira ng'oye nga w'oli mmaaka omukazi oyo ayogere buli kadde erwakyankontola buli lwanda bantunuulira akimba ammanja akinkimuwe maama yasiitusaawo ne yeekandaga kakazi gwe lwakyompayira wanojja wanvuma n'omwana wange wagamba talina magezi ebintu byampa bikulu maama maaka ky'olwonkole kinga tennazaala kikyo nfuukidde ekizibu mu nsi wano n'eddambulira nkunyiye aterekeraawo okundogera omwana gw'olikola nze ndimanyo ddino ga nagenza okulaba baagala kuddamu ne mbasirisa nti kalejje oluvanyuma eriyasa namubuuziza ku bombiriri gwayagala ennyaani ko ye tewali bombi abantu abo mpulira abandi omutima kati nze kwe kumubuuza eppulaani nti abantu abo balina okwawulwa ate mmayira empanvu oli gy'ataava gy'alingiriza ewoono maama bw'omutonera ekikubiro mchala kafune sikati ate fubanga ko butabija jamyani ko wadde chinene mama ne womu wakatona kenkana wa mchala kalino kumuruma obujja wanazalo bwatabukola mpozi bwemanyika wa ekiralo musajja ga wasati ate nadayo kutule wanyina fa bamulaba tulaba kintundu ekitali namagezi nekisemba yobuli omukiti kye mususuto omulaga omukwano mama yakulera ate n'abakyala bambi batunyiganya emitima mu bimpimpi ensonga nazikutte nti owadde bampisa engobe g'obuomu era omukyamu mama oba omukyalo gw'omusango gwannemye okusala tunayongerera wate lwenadda neddira mboge waffe essungwa balinziika ze mayiro mwenda ku lw'emiti eyanudde ku kkono.
Remember where you got it from. www.djericom.com.